tazama, nimepewa nguvu mamlaka ya kukanyaga nguvu za giza. Tena nimejazwa na Roho Mtakatifu, nimo ndani yake Yesu ndani yangu. Walio upande wangu ndio wengi kuliko maadui. Siwezi shindwa, siwezi zimia. Walio upande wangu ndio wengi kuliko maadui. Siwezi shindwa, siwezi zimia. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndio maana nina uhakika nitashinda. Mimi ni mshindi. Oh. Oh Jesus, my horn, you have lifted it up like the horn of a unicorn. I am anointed with fresh oil. Over your life. You are anointed with fresh oil. Do you believe that? That's what he says. Yeah. This is scripture we are singing. Look, I have been given power. There's so much power because the spirit that raised Jesus Christ from the dead lives in me. Yuko ndani yako, Yesu ndani yako. Walio upande, upande wako. Ndio wengi kuliko maadui. Huwezi shindwa, huwezi zimia. Wanaokuzingira ni wengi. Huwezi shindwa, huwezi zimia. Come on, celebrate the Lord.